imvamisa uma kwehla incithakalo uma sihlupheka kanzima sivese sikhale uNkulunkulu ukuba aqedele ubuhlungu nalenhlupheko ukuze asikhululele ubuhlungu. Sivese sikwenze lokhu singazange sabuzwe ukuthi lithini icebo lakhe okungenzeka yilo elisohlelweni. Angikubingelele phinde ngikwamukele futhi engosini efresh ngingusibolo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Kulezi insuku besilokhu sithi jwathu ivesi ngevesi laliculo elimnandi elithi It is well with my soul, kuhle emoyeni wami. Njengoba ngaye ngasho ukuthi labhalwa nguHoratio Spafford, ummeli owayenempumelo futhi enebhizinisi lezomhlaba nezakhiwo elenza kahle. Okwacela phansi konke ngomlilo omkhulu lo waseGreat Chicago wango-1871. Kwase kuba nenzika mnotho eyenzeka ngenxa yaleyo ncithakalo. Indodana yakhe yayivele isishonile, yayinqume ukuyokhonza inkosi eNgilandi ibe ngusomishana kunye noD.L. Moody ezinkonzweni zakhe zeyimvuselelo. Ngakho wasala ngemumva yena wathumela amadakazi akhe amane nonkosikazi wakhe ngesikhathi enesasele elungisa isimo ekhaya. Ngeshwa wazika umkhumbi wabo, wonke amadakazi akhe ashabalala, kwase nonkosikazi wakhe u-Anna naye ngomusa. Usizi lolu olungakholakali empilweni. Lezo zimo kwangeke zivese yishabalale ngisho kungathiwa wayethandaza kakhulu kangakanani. Nokho wakwazi ukubhala amagama alandelayo uhambeni lwakhe olwabe lunesithukuthezi ngamhla enqamula ulwandle i-Atlantic eyedwa. Nanka la magama: kimi makube nguKristu, kuKristu ukuphila. Noma ngabe umfula iJordan belingangimboza, akukho ukwethuka kobuhlungu obuzomayo, ngoba ekufeni njengasekuphileni uzonyenyeza ukuthula kwakho emphefumulweni wami. UHoratio wayesefinyelele ekuboneni ukuthi uma uKristu simenza abe yikho konke noma ngabe sehlelwa yini, uJesu khona lapho ukunyenyeza ukuthula kwakhe emphefumulweni wethu, futhi kwesinye isikhathi ilokho kanye akuhlelile. Eyesibili kwabaseThesalonika 3:16: kepha inkosi yokuthula uqobo mayiniphe ukuthula ngezikhathi zonke nangezindlela zonke, inkosi mayibe nani nonke. Futhi wona mthandazo wami ngawe sihlobo sami namhlanje ukuthi noma ngabe yini ekwehlelayo, kube ngokuthi kuKristu abukho ubuhlungu obuzumayo obuzoba ngobakho ngesikhathi enyenyeza ukuthula emphefumulweni wakho. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Sithinte umafundi le nkulumo uyithole. Ithi number 067 706 0077.